mukwano tunulake no tulabe pame tondaga busungu
bitale
labalaba omwana alinga malayika nze nkole ncyanga ndage njagana mugambe kyemulowoleza naye mukyanya nasoni omanye abayaye babyonuna zabafere balavu bantama abayaye babyonuna kati buli omalabika nga mulimba kati mugambe ntya nti nkumatidde mugambe ntya nti onsensidde kyomisinga
emuntuganza omukulumula
kyomisinga
emuntuganza emajiwamula
I wanna show you
love because I got to lie
kyomisinga
emuntuganza omukulumula
kubanze bwenkulaba ekyobulungi mazima wasukkuluma ate nga omutima gwangambye tibasajja banja bakubulugala banze kale nempulira okunyolwa nensalawo mazima nkutuukirire kugambe onyambe onkwasemu nange ntwaze onyambe ontase onkwase ku bulungi bwobwolabe tosaana kukaaba tosaana kunyiiga mwana muwala ekyo kimanye bwe kiri katonda mugezi eyakutonda bwatyo kafesika kalungi tekalina kunyiiga sabompe onkwase nkwaseemu nange olabe njagalonze nje mu bano bebi bafalalala abatalina laavu
bawalala
njagala onkwaseemu mbe nga nze kulabirira kulaga omukwano nga tojulira nawalala beibe
kyomisinga emuntuganza omukulumula
kyomisinga
emuntuganza emajiwamula
I wanna show you
love because I got to lie
kyomisinga
emuntuganza omukulumula
kyomisinga
emuntuganza emajiwamula
I wanna
show you love because I got to lie
kyomisinga
emuntuganza omukulumula
kwatako ebyeyalanyala teweraliikirira nze ndi muntu omuntu omukwata mpola ate omukozi bebinja kukolerera nkwagala yensonga nkutukidde tonyima time tonyima kadde kubanga bwogaana yena omutima gwange ngenda kubeerawo nga nkaaba kale maama kale maama omanyi olaba otya nga nza kuyombera buli akugamba edobozi nekanamula olaba otya nga nza kulwanira buli akukwatako ekikone
nesumulula
kyomisinga
emuntuganza omukulumula
kyomisinga
emuntuganza emajiwamula
majiwamula mbu omukulumula kyomisinga
emuntuganza omukulumula
I wanna show you
love because I got to love.
Kyomisinga Kenzo Naizo Mapo Productions Kenzo Naizo I'm a hit maker Kano se Big talent for real.